VOA. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Mwaramukanye amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo Kigali mu Rwanda. Ni Eric Bagira Ubusa basohoza kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cyanone twagihari imibanire y'abanyarwanda n'abarundi. By'umwihariko mu bice bitandukanye ku bihugu byombi hakunze kurangwa abaturage bagiye bashyingirana mu bihe bitandukanye kubera ibihugu byombi byamye bisangira kabisi n'agahiye mu bihe byahise. Icyakora kuva mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki yadukaga mu Burundi yiyamiriza indi manda ya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, imibano yaratosekaye na magingo aya. U Burundi bushinja u Rwanda kuba inyuma y'ibibazo byo muri icyo gihugu n'ibindi. Nibirego u Rwanda rwamaganira kure kumva uburemere bw'iyi mibandire mu byavuba wabirebera mu ndorerwamo y'umwo kuriho. Kuva mu kwezi gushize kwa gatandatu na magingwa ya harabarurwa barundi bagera mu 2000 bamaze kwirukanwa ku butaka bw'u Rwanda bakekwaho kuba inyuma yo guhungabanya umutekano mu Rwanda. Muri iki kiganiro turumva bamwe mu banyarwanda bashakanye n'abarundi imyaka myinshi ishize kugeza ubu bibabereye ihurizo rikomeye ryo gusezerana imbere y'amategeko. Turumva ko iki kibazo gihagaze mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kibirizi na Ntyazo mu majyepfo y'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ibice bihana imbibe n'intara ya Kirundo mu Burundi. Turumva abamaze imyaka babana nk'imiryango ariko bagifite imbogamizi zo kuba bakwemererwa gusezerana imbere y'amategeko. Nukubera iki rero ubutegetsi butasezeranya abantu nkabo? Nukubera iki se abo barundi bo bashakanye n'abanyarwanda niba koko bakeneye gukomeza kubana mu buryo bwemewe badashobora kuzuza ibisabwa? Ese biteye impungenge? Turabasubiriza muri dusangira ijambo. Muri iki kiganiro turumva n'icyo ubutegetsi ku ruhande rw'u Rwanda butangaza kuri iyi ngingo. Tubaye ikaze mu kiganiro dutangiranye n'aba baturage Kibirizi badusobanurira uko iki kibazo cyifashe.
Nk'umuntu washatse nk'umurundi kazi w'umunyarwa w'umurundi kazi akaba umubyaranye nk'imbyazi cyangwa nk'umwicumi ariko mukamutari bwasezeranye. Ese twabona gute kugira ngo dusezerane cyagenda?
None ubutegetsi ntago bubyemera se?
Baratubwira ngo nibagende iwabo ngo banza n'icyemezo ngo cyo kugira ngo basezerane ngo dusezerane. Kandi noneho kugira ngo ava aha ngaha ajye hariya ntago yahagera, barafunze. Nawe ntibakimwemerera ngo yuko ari uwabo. Baravuga ngo niba ubyaye ngahantu ukabyara imbyaro icumi cyangwa se 15 ntabwo ugikorera cya gihugu kiwanyu. Uri umunyarwanda, uri wa Kagame, gumi iwanyu. Icyo uje kureba iwacu ntabwo tukizi, bakamuhakanira nk'uko nguko. None ubwo ngubwo twebwe twaje kubigerageza nk'abanyarwanda muri cya gihe cyirukanye nyine ry'abarundi, turavuga ati se ubu tuzabigenza dute? Turavuga ati se dukora iki, tubigenze dute?
Wawe utunze umugore w'umurundi kazi mumaranye imyaka ingahe?
Irarenga icumi, igeze nko muri 15. Dufitanye abana bakuru.
Mufitanye nk'umwana mukuru imfura n'imyaka ingahe?
13.
None ni ukuvuga ngo rero hagati yawe nawe ntabwo bishoboka ko mushobora gusezerana?
Twari bwasezerane, twagiye kubaza ku kagari baratubwira ati rero azagiye kuzana icyemezo iwabo noneho cyo kugira ngo musezerane. Noneho kandi ntiyakwambuka ngo agire gute, ajye hakurya kandi harakinze. Ubwo tukavuga ati se tuzasezerana mu bigenze bite? Ese twebwe ntabwo ariko bari bavuze ngo babirukane. Tukavuga ati se nk'ubu ngubu amperekeye nk'umwana w'uruhinja, kandi nta munyarwanda bashaka I Burundi, ntazamwambukana ngo amujyane, ntazanamusigana ngo umusigare muhetse mu mugongo, nta data afite, nta mama afite. Ese ubu nzabigenza gute? Ubwo rero ndavuga ese koko nzabigenza gute? Ubwo ariko ntabwo bageze bamwirukana. Ubwo rero nongera gushya, urabona ko twegereye umupaka, nakubwiza ukuri natumyeho imiryango yabo ibanga kwambuka. Nimushaka ukuntu mushakira icyemezo aho hakurya iwanyu I Burundi, mukinzanire byibura kigaragaze yuko twarasezerana. pe
kigaragaza ko ari umurundi kazi
ari umurundi kazi icyemezo pe n'umu ngubu rekanze nkwereke
eh ugiye kukizana se oya bure turakizana nyuma
agiye kugira agiye kukizana ukemura utubaze
ukinyemurire nk'umuntu noneho amaze kukizana ndabisubiramo
kuri
rwose nta ntuzi bahagaze ntago bigeze bambuka nimo bamaze kukimpereza ubwo ngubwo ndakireba maze kukireba navuze nti ngiye nzakijyana mu buyobozi ntaribi bamaze kukireba
niba nkumva neza ni icyangombwa cyavuye i Burundi kizanywe n'abo banyamuryango be abavandimwe be
abavandimwe be ntibigeze bambuka mbese urabona ko duturanye n'ubundi nyine barakimpereje nyine mpita nkitora maze kugitora rero ubwo ngubwo nibwo nagize gute ndavuga ngo rero nzakijyana n'umwe mu buyobozi ngebe ko bakemye bakinyemerera uko nibazaga se bazafata umugore wanjye ariko ntihabwo byari bwabeho kandi nta n'ubwo ndabyana n'abaho sinda nabiteganya bampeke bamufata umwana w'umunyarwanda ntibamwemera ngo ajye Burundi azamwiyo nkorora se amunsi igihe nsigare muhere
ni ikibazo wisangije cyangwa kimwe muri rusange
biri mu bantu kiri muri rusange kuko sije jenyine rwose hari n'abandi dusangiye icyo kibazo nuko none icyo kibazo noneho ngira gute ba inkuzi igipapuro barakimpereza icyo gipapuro ndagifite n'ubu ngubu kiri muhira ndagenda ngo wenda wowe wamubwira ati bimeze uko bigenze uko
wigeze ubona na Gitifu w'umurenge urabimubwira
Gitifu w'umurenge nigeze kujyayo ntari bwabone icyo cyemezo noneho arambwira ati rero niyo wabona akemezo na gatoya nta kibazo byabaho ariko kuva icyo gihe bakizana naje kurwara ndwara iri jisho uraribona iri ngiri noneho ubwo ngubwo nta na mituweli nari mfite icyo gihe nta bushobozi nari mfite ngenda ndwaragurika ubwo ngubwo n'umugore biba ngombwa ntiyajyayo ariko icyemezo ndagifite ubu ngubu
nakubaza nti uramukunda aragukunda murabana
cyane ntaribi rwose nta kibazo gihari
none gishe kikwana mudasezerana
nuko nyine batubwiye ngo tuzane ngicyemezo ngo tubusezerane
ndakubaza nyine mubanye mudasezeranye hari kibazo
none reka nkubaze nk'umuntu w'umuyobozi kubana tudasezeranye nk'ubu ngubu n'urugero ushobora gupfa mpfuye nk'abanyamuryango wenda bamuhinduka bakavuga ati jiwani abana ntibabone iki uburenganzira ntibabone n'usigara barera nta data afite nta mama afite n'izo mpungenge afite ariko nk'ubu dusezeranye yavuga ati ibi ni iby'umugabo wanjye ndabitegeka none ubu ntago yaba bitegeka aya magingo n'izo mpungenge afite uzinkemuriye jyewe byamfasha
warakizanye wagisubije ku murenge se ngo bagisuzume
ntago nakijyanye ku murenge ariko wenda ntikuzaniye basi nawe ukinyure murebe numara kukinyure murebe umpe inzira nziza zifatika umbwira ati ese ntibyakunda cyangwa se ntibyakunda
ndumva inama ya mbere ari uko wakijyana ku murenge
rero wenda nagira ngo byibura nawe wenda ube wambwira ati byagenda uku urabona ndabona aribyo ushobora kujyana ku murenge oya ni hano hafi ntago nagufatisha urugendo hano hafi
oya nta kibazo tujye ku mpamvu yo kuvuga ngo birukana abarundi kubera iki
impamvu yo kwirukana abarundi rero kebwe nk'ubu ngubu ni urugero uretse ko nta n'abarundi bari inaha ngaha b'abagabo bahari kebwe tuba dufite ikibazo hambere hashize mbese ni mu gihe cyose baraza bagatera bakiba inka bakagira gute mbese akenshi bakavuga ko ngo ni abarundi ariko nta barundi bacumbitse nangaha bahari ntabahari pe
namwe mufite ikibazo cyo kuba mufite nk'abanyamuryango bavuye i Burundi bagashakana n'abanyarwanda kugeza ubu bakaba badashobora gusezerana mu mategeko
nyine baje ari utwana dutoya bakajya baganira n'abana bacu tukabagaburira bakurana n'abana bacu nyine urebye ni nk'abanyarwanda nuko barahari badufitiye abakobwa nanjye ndamufite ufite umukobwa wanjye yaje ari umwana ufite imyaka 12 none ubu ngubu afite umwana ari hafi kubyarana none yaje ari akana gato cyane kangana nka gutya ubwo rero turabana ndetse kakajya kaza kakarya mu bandi bana ntazi ko azanshakira n'umukobwa nubwo rero barabajyanye we nta nubwo bigeze bamujyana
uravuga wawe
ndavuga wanje nubarahari
icyo nibaza rero nawe ntabwo ashobora gusezerana mu mategeko
ahubwo mu mubabariye mwamuhani cyangombwa kuko inzego zo hejuru zayizamwohereje hari amakuru yari yagiye gutanga nimba ari mu Ruhengeri ntituzaho hantu hariho ibara mujyanye bamumarana ameza abiri noneho ngo bamutegera imodoka imugeza ku gasoro hariya baramubwiye ati gisubira mu miryango wavuyemo baguhi cyangombwa yabikoze umuyobozi w'umudugudu dekada tukumva ntibikunda
icyangombwa kigaragaze ko ki kwari umurundi cyangwa kwari umunyarwanda
oya cyamumwibeshereza mu Rwanda kitabiye nubwo atahinduka umunyarwanda ariko ako kangombwa kaba gafite niko dushaka
ukuvuga ngo ntabwo muri rusange nta si umunyarwanda si n'umurundi niba nkumva neza ntabahagaze sibyo se sicyo bivuze
yaje ari umwana muto cyane ariko nta kangombwa afite nicyo kitubabaza kandi noneho yanshakiye umwana nyine ubaye
babyaranye kangahe
agiye kubyara ubwa kabiri umwana mukuru afite imyaka itandatu
rero urete wenda ibyo bibazo byavutse hagati y'abanyarwanda n'abarundi numvaga hano ku mupaka wa Manda mwe mwari mwibaniye neza
n'ukuri kwahe tubanye neza rwose usibye ubwo bujura bwari buhadutse bukabije tukajya turara duhagaze ariko ntabwo buherutse ntabwo buherutse ubuturaryama tugasinzira ikibazo cyo kwitwari nka buri joro cyari cyaraturaje ishinga
ako se kuki mwumva ko zatwarwaga n'abarundi ntabanyarwanda babajura
bo saho babihagarikiye ko tutigeze twumva indi nke yatwawe nta yindi yatwawe
nayo indi yatwawe
babuze inzira kubera imipaka n'inzira babuze
nawe ndabona uri umuntu ukuze ushobora kuba ufite nk'umusore washatse umurundi kazi
se nawe ufite
wowe impamvu bisobanura gutyo nuko usanzwe uzi ko yoga hondereho
dore nk'abangaba uyu cyanze kuva mu miryango yawe cyandikwa n'abantu n'abayobozi bo mu midugudu wabo
dusomere twumve
ntago nzi gusoma
ntago nzi gusoma banditse ngo Repubulika y'u Burundi intara ya Kirundo komine ya Bugabira ndabona baranditse mu Kirundi ngo banyakubaha musezeranisha ubugeni amahoro yama uwo mudamu yitwa uwintije godansi urumva yubakanye n'umugabo yitwa Bisengimana nawe niwe witwa Bisengimana uwintije manikije ikaramo uwintije godansi nta wundi mugabo afise w'u Burundi bagasoza bavuga umurundi wa ngo arakavuga ngo mumwakire mumusezeranye nta ngorane zihari uwo mudamu yitwa Uwintije Godansi yavutse mu mwaka w'1982 aranakuze yavukiye muri Kiri komine ya Bugabira zone ya Kiyanza intara ya Kirundo yashakanye n'uwo mugabo yitwa Bisengimana noneho ngo chef de secteur yitwa nde yitwa Ncamubansi noneho yashyizeho na telefone ye urumva yayanditse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7/2017 nuvuga ngo umwaka urashize ubwo ugifite imbogamizi zo kuba taruzi ko bishobora kugenda ndumva wacyana iki cyangombwa ku murenge ukabwira gitifu w'umurenge akabasaba mugaseze
none se naramuka byanze naca muzihenzira
oya nanone wivuga ngo naramuka cyanze banza mbere na mbere uzakimushyira sibyo byiza oya ndabona giteyeho na kashe ariyo wambwiraga ngo iyo baruwa yageziye mu Rwanda gute
je ubwanje nageze ku Kanyaru ntago bigeze bambuka urabona ko duturanye nabwi nta murundi wemere kwambuka mu Rwanda kandi harugaye nta n'umunyarwanda wemere kwambukayo emwe n'abagore bashatse inahangaha bavuga ngo n'abanyarwanda ntago ari abarundi kuko iyo bahetse umwana w'u Rwanda bameze nk'umwana
ubwo nari mbajije iyo baruwa yakugezeho
uko yangeze yuri uko yangeze bafashe kinonko bashiramwe umuntu uze hano mwe nari umwishashe barajugunya barantumeze
ko bitumvikana bashyize ikinonko
mwisashe kuko nta wambuka bajugunya hano mwishashe barajugunya kuko ntiwafata ihintu zose wajugunya bigakunda
no kuvuga ngo bafashe ikinonko
bashira mwishashi gushya no muri wicya
bashe barenze umugezi w'akanyaro
ni uhuje amahanga ni ubumbye imiryango nicyo kiza turushe ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfu no kurama subiza gati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mbano
mukomeje gutega amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ibibazo by'imibanire hagati y'abanyarwanda n'abarundi bikibangamiye abashaka gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko murumva akabagira ubusa
niko muze uraho
murahamura
uri umunyarwanda umeze nk'umurundi
oya ntabwo yindi umurundi
umvise ibyo bagiye
Mbuka muri aka karere ka Nyanza.
Wumvise ibyo bagenzi bawe bari kuvuga? Ngo byo uko bagiye bahura n'imbogamizi yo kubushakana n'abarundi ariko bakaba badashobora kwemera gusezerana mu mategeko.
Nabyumvise. Ariko mbere umunyarwanda wabagashaka kugira ngo ashake umukobwa wo mu Burundi kazi. Bagombaga kujya gusezeranira ku cyahoze ari prefecture. Niho basezeraniraga niho amategeko yabyemeraga.
Ubwo mbere ni mu myaka ya ryari?
Mbere ni nko muri za 80 kugeza muri za 88 gutyo ubwo niho icyo gihe bakundaga kugira ngo bajye gusezerana basezeranye mu Rwanda n'umurundi kazi ariko
muri 83
urumva noneho ikintu cyakurikiyeho ubu ngubu nyuma yaho abari babafite ntabwo bigize bagumye ngo babahinduke no mu gusezerera barundi babakurana mu Rwanda ntabwo abakobwa babashije kugira ngo babirukane abari bafite abagabo babo barabagumanye kugize na n'uyu munsi wa none waruko imbogamizi yabihari nuko gusa batarabarekurira izo gahunda zo kugira ngo babone ukuntu babasezeranye ariko bibaye byiza nk'ubwo babyaranye baba bamaze kumenyerana nta wundi muntu yakurikira ngo ajye gushaka umuntu aze muri rwa rubyaro babashije kubyarana nicyo kibazo cyabagihari bakakwiye kugira ngo bigeho noneho babashije kubaha umuburenganzira bwo kugira ngo basezerane
mu baturanyi birimo
birimo icyo kibazo kirahari cyane kirekire tuvuge nk'ubu ngubu nko mu murenge mvukamo ntabwo mvuka muri uyu murenge ngiye mvuka mu murenge wa Nyazo nkaba nitwa Misago Pascal uri kuriyenzi ariko icyo kibazo no kuriyenzi kikunze kwaba kubera ko harimo abakobwa benshi bagiye bashakana n'abanyarwanda kazi muri iriya sezerera ryo gusezerera abarundi ntabwo bigize babasezera ngo babirukane kuko nabari bari icyo gihe bagiye bafitwe n'abanyarwanda barashatse abarundi barungiye baragaruka ku buryo babahaye n'icyangombwa cy'uko bagomba kuba baba bafite abagabo ariko bari barasezeranye no muri za paruwasi
kubana badasezeranye hari icyo bitwaye
nk'uko uriya bisenga Imana amaze kwivugira ko aramutse agizenda ikibazo cyo kuba yapfa nicyo kibazo tubona habamwe imbogamizi no muri ya miryango bashobora guhinduka ababana babisenga Imana bitewe n'uko bo ari abanyarwanda yenda buzuje ibyangombwa none se kuki bataga ariko ngo bahinduke wa mugore wabisenga Imana amaze kubavamo urumva atari cyo kibazo babana se ntibabimburira igihugu naho ubundi rwose muramutse mubavugiye nko hejuru nk'abantu bari bamaranye igihe ntabwo bakakwiye kugira ngo babe babahinduka ngo babwiye ati ntabwo mwasezerana bakakwiye kubasezeranya kugira ngo abana bazabone uburenganzira
akandi kabazo kandi mfitiye impunge njye dore ngizi umuhungu baduha mitweza batishoboye ntabwo nishoboye kandi noneho niyo batanazi bakavuga ati wowe urashoboye ufite ingufu ihahira mituweli nk'ubu ngubu bafite kuvuga ngo turaha abana bawe bonyine umugore wa ntago tuma kwera ko nta ndangamuntu afite ese nzatunga wa muntu adafite mituweli arware bizagenda gute kandi banze kuduha uburenganzira bwo kugira ngo dusezerane nk'ubu ngubu ni urugero nko muri no segiteri ya nko muri kano kagari kambuye n'umurenge wa Kibirizi unde kuri ati genda nta kibazo gihari nta wundi muntu wundi washatse genda bagusezeranye byakabaye ngombwa bakabyemera bakansezeranya kuko nta wundi muntu wundi kuko mfite n'iki cyemezo kibigaragaza
none se ma uwo mukwe wawe wowe wamugira inama yo kujya gushaka ibyangombwa bimeze bite
none se uko abayobozi aribo bari bamwohereje ngo bamuhe icyangombwa yego sikaranga muntu ariko kimubeshe ahantu ari
abamwohereje nabahe
n'abayobozi
abahe nyine bo mu cyegihugu
sindabazi hamwe bari baramujyanye ntabwo mpazi pe oya ntabwo ari mahama ni gihe bamujyanaga ntago tuhazi twese nina nta muntu hasa inyanza twagiyeyo ibutare tujyayo ariko abayobozi nibo bamwizaniye tubona ageze ina bambwa ati subira mu miryango rero waturutsemo kandi baguye cyangombwa kikubesha mu Rwanda nti wa mu Rwanda nta cyangombwa ufite ubwo rero
harya ngo yaje afite imyaka ingahe
yaje afite imyaka 12
urabona kumfuta ubwoba se humura humura uri murundi kazi washatse hano kuva ryari
nashatse 2008
ubitwa nde
kamurera canine
nawe nta byangombwa ufite nkuko bari kugenda bavuga abagenzi bawe
nabyo ngira mfite irangamuntu y'indundi
ubuse ushobora gusezerana n'umugabo wawe mu rwego rw'amategeko
mugabo wanjye se kare umusaza akabara nimugariye nguko atanagerayo n'amaguru twasezerana mu bije gute
uravuga hano ntabwo ashobora kugera ku murenge
ntago yagerayo
ntacyo gusezerana bikubwiye rero
neze mugabo atabishatse giye ko ntabyiha
wowe nta kibazo ufite
icyo kibazo cyangwa ngo bari gutanga nange imituweri ntago bayima barayinyimye ko ndi umurundi kazi nyine ko ntasezeranye n'umugabo mituweri nakayishaka se ko nyishakira umwana nase abana batatu nase ngiye baransobanuye
wazagiye si Burundi ukabasaba ikindi cyangombwa
twanyura hehe eka hafi nago najyayo
ubu ntabwo ushobora kujya hari iwanyu mu gihugu uvukamo
no ku rukombe honyine nta wahakandagira ntabwo twajyayo pe niba byashobokaga umuntu akajya Burundi yenda byose byari gutungana ariko ubu ngubu byararangiye nyine
Dusangira ijambo yakomereje ku cyambo gito cya Mpanda kifashishwaga n'ibihugu byombi ku ruhande rwa Kibirizi. Uwo yahasanze uharinda umutekano n'uwo mu mutwe w'inkeragutabara nawe wemeje ko ubu gusezeranya abanyarwanda n'abarundi bikigoye.
Nuvuga ngo ntabwo mbese bikibaho. Byaranze hano rwose hari imigenderanire. Nkwiye hano gutse munsi gishanga hano n'ibyatsi by'umukara ni he cyambo cyari kiri. Hano naho hari ikindi. Ariko bigose bikaza bigahurira ahangaha urumva ndo umuhanda wabo dore nguriya nk'amata yabo abari none ubu mbese usanga ari nk'umuhanda nk'ubu bigiye kimeze usanga ni heza abaturage bahakora mbese ari ujya n'uruza pe none ubu ngubu ubu twabaye abanzi babo
ntabwo tugendana
nawe hano harimo akayira
hano harimo
akayira
niba ari umuntu wawe w'umuntu ishobora ibintu aha ngaha akaza nk'amatavuye nk'ahandi akazana nawe akayisiga hano tukayicunga akurura ubwato agahita yigendera akujyagaruka mu masaha
nufuga niba hariyo nk'ibicuruzwa mushakayo banabyizanaga namwe mwamubifite
nk'ibishyimbo amasaka imiceri gutya noneho rero kubera gushaka amafaranga ari aha ngaha ni menshi gusumba yahari aya yacu y'abanyarwanda nk'amadolari nubwo ngo yimba ari ijana cyikubishuro zirenze ebyiri byacu kandi none
ubu nuvuga ngo buri kimwe cyarahagaze
ntari nta rugenderanire ntacyo kiva hakurya ntacyo ushobora kuvina ahangaha ndakareka
hari abantu bagiye bambwira ukuntu bari barashyingiye Burundi n'abarundi bagashyingira mu Rwanda ubu ngo hari ikibazo cyo kuba
basurana
cyo kuba umunyarwanda utunze umurundi kazi basezerana nabyo ngo biriho biracyari ikibazo
ibyo cyari ikibazo rwose nk'inahanga none se urugero nk'ubu namfite nk'umugore w'umurundi kazi tukajya kwa gitifu ngo nagusezeranye kandi uwo muntu yumva n'uri atavuga ururimi rw'ikinyarwanda noneho rero nta wumvuje n'undi kuba yakubatse inahanga ariko noneho hari ikibazo hari impapuro zigomba zimuhurenganza ko nta wundi mugabo yigeze ashaka hano
Ikiganiro twagisoreje kuri Bwana Erasme Ntazinda meya w'akarere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Bwana Ntazinda haratangira dusobanurira ibisabwa mu gusezeranya bifuza kubana byemewe ku Banyarwanda n'Abarundi.
Urakoze ubundi kugira ngo umuntu asezeranywe hari ibisabwa harimo no kuba yerekana ko atigeze asezerana cyangwa nta yindi sezerano yigeze agira. Icyo gihe rero umuntu ubasha kubyerekana hari byangombwa byemezo by'ukutashyingiwe bitangwa ubashije kubyerekana baragushyingira nta kibazo ariko iyo utabashije kubyerekana biba ngombwa ko usaba kugira ngo uburyo wabibonamo uburyo bushoboka rero ari umuntu nk'umunyamahanga utari umunyarwanda bisaba ko ajya gushaka ibyangombwa byerekana ko ari umusiribateri aho yavukiye aho bazi ko atigeze ashyingirwa koko bitaba ibyo ari uwavukiye mu gihugu birasaba ko aho yavukiye aba yaranditswe bikagaragara mu bitabo noneho bakaba bamuha cya cyangombwa cyerekana ko ashobora gushyingirwa bitabaye ibyo rero utaranditswe utagaragara mu bitabo by'irangamimerere ryo mu Rwanda biragoye kugira ngo abantu babe bamenya ko atigeze ashyingirwa icyo gihe rero niho bigoranira bisaba ko abantu babanza kureba uko aho bakura ibyo byemezo
abo twavuganye nabo mu murenge wa Kibirizi hano mu karere ka Nyanza batubwira ko mu mirenge mu tugari babasaba ko bakwambuka niba ari umudamu yakwambuka mu Burundi akajya gushaka ibyo byangombwa ariko bakagaragaza nanone kubera ikibazo cy'imigenderanire itifashe neza ku bihugu byombi ko kugira ngo abe yarashatse mu Rwanda subira iwabo biramugoye aho bizagenda bite
aho ni ikintu gikomeye kinumva cyaba kitabonerwa umuti none ahangaha cyane ko kuvuga ngo umuntu yaraje aza ari mukuru abana n'umugabo hano mu Rwanda avuye mu kindi gihugu biragoye kugira ngo ushinzwe irangamimerere azemeze ko uwo muntu yaje atarigeze ashyingirwa kandi noneho ntabwo byemewe ko umuntu ashyingirwa inshuro ebyiri mu mategeko y'u Rwanda icyo gihe rero birasaba ko hazaba wenda ubundi bushobozi cyangwa se ubundi bufasha cyangwa ariko icyo cyangombwa kikaboneka mu gihugu akomokamo bitabaye ibyo nibaza ko amategeko y'u Rwanda uyu munsi ntabwo yemera ko umuntu yashyingirwa yari afite irindi sezerano kandi noneho ikibyemeza nta kindi ni icyo cyemezo nyine cyerekana ko umuntu atashyingiwe
n'abamuzi umubare w'abantu babayeho gutyo
biragoye ntabwo iryo barura nigeze ndikora ariko na barahari turuzi ko bahari gusa ntabwo navuga umubare w'umuntu
hari umuturage umwe reka mvuge umwe kubera ko niwe nabonye ariko ntekereza ko wenda haba hari n'abandi nabonye aho mu murenge wa Kibirizi mu kagari kambuye afite icyangombwa cyaturutse hakurya kiriho n'ibirango by'i Burundi nubwo ngo byacyamugezeho bigoranye ngo hari bagenzi be ya telefoni barakizana ariko kugira ngo kibashe kuba cyagera hakuno ngo bagishyize mu isashe bashyiramo ibuye baragitera kimugeraho byumvikana ko iyo migenderanire itifashe neza uwo ngo ugifite ashobora kuba yakijyana mu buyobozi akaba yasezeranywa mu mategeko bigaragaza n'ubundi ko atigeze asezerana
afite icyangombwa umbaye icyangombwa hari ubwo gitangwa no kureba noneho umwimerere wacyo afite icyangombwa cy'umwimerere rwose yashyingirwa nicyo kiba gikenewe
hari icyo nakwita amahirwe ku miryango itishoboye niba bagomba kubafasha hari uburyo mu Rwanda bafasha abantu mu buryo bwo kwivuza waduhaye urugero yaduhaye kuri Mutuelle de Santé aravuga ati mfite umugore n'abana abana bashobora guhabwa mituweli nanjye nshobora guhabwa mituweli kubera ko ngiye gufashwa nk'umukene ariko umugore kubera ko yavukiye Burundi kiracyari ikibazo namwe nuko bikorwa ntabwo ari imbogamizi nk'uko babivuga
uyu munsi ibijyana na tufashe urugero nk'urwo rutanze rwa rw'ubwisungane mu kwivuza bugendera ku ndangamuntu kuko bigendera ku cyiciro cy'ubudehe kandi icyiciro cy'ubudehe kigenderwa n'indangamuntu biragoye rero ko umuntu udafite indangamuntu yabona na mituweli kuko byose biba biri kumwe aho rero niho hakiri ikibazo ariko hari umunyamahanga hari uburyo abanyamahanga bahabwa ibyangombwa nabyo byemewe ashobora kugisaba noneho ubwo nawe gisimbura indangamuntu cyangwa se indangamuntu y'umunyamahanga kikaba cyamufasha nawe akaba yabona ubwisungane mu kwivuza
dusoza ikiganiro abantu babayeho muri ubwo buryo murabasaba iki niba ari umurundikazi washatse umunyarwanda cyangwa se niba ari umurundi waje mu Rwanda katura akaba yashaka umunyarwandakazi
ubutumwa nabaha cyane cyane ku bantu babana batarasezeranye byemewe n'amategeko icya mbere ni ugushaka uburyo bwose mu buryo bushoboka babone ibisabwa kugira ngo basezerane mu buryo bwemewe n'amategeko ikindi ku batarasezerana cyangwa se bafite ikindi kibazo abatarabona ubwenegihugu cyangwa batarabusaba kuko akenshi abenshi baba bataranabusaba nanasubiremo ko iyo umunyamahanga ari mu Rwanda kugira ngo abone ubwenegihugu ni uko busaba nta bwenegihugu umuntu abona atabusabye icyana bafasha ni no gusaba nubwo bwene gihugu none bakagera no kuri izo serivisi zitangwa ariko bibahwe binyuze muri ubwo buryo bwo guhabwa n'ubwene gihugu
turabashimye ku kiganiro mu Hayira Dijwi rya Amerika
murakoze cyane
twongeye kumushimira Meya Ehazimen Hazinda bakarere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda dushimiye nabandi bose ku musanzu wanyu muri dusangira ijambo ndetse namwe mwari muyikurikiye mbifurije ibihe byiza munogerwa na gahunda z'Ijwi rya Amerika mwari na akabagira ubusa naho butaha